Yeah, isi ni ya wale watu wanajionaga wajanja sana kuliko Mungu. Wale wanaona nikai maisha ni yao ba.
Okay, na first and foremost, ni thank God this far. Nina family, na live every day. Sikosi food ya kueat, ghetto boy. Never wanna be, I'm a humble being. I start the next out of life, vitu kali. Missing it, funny how, synonym ya sin these days. Nikuwa dope, na resist lakini, bado mini victim. Clubbing, drinking, maraga na maridim. Na the teens out there, kujifanya Dr. Ring Ding. Terrible, yeah. Be terrible, we live life predictable. The devil is a liar, he screwed the eternal fire. Nasiko guilty, could speak about the truth. You can change me by your change. Nabado futuristic hit, so you can guess where I'm ranging. Range, rover sit, I need any chauffeur. So for sure, keep me alive, keep me in line. Who can he bless, na poetry, these lines. Najua someday, the same mouth, the speed is gonna feed itself.
When I do, you know why. Wajanja, wajanja, when I do on the wise. Wajanja, wajanja, when I do on the wise. Wajanja, wajanja. Nani yule wise man, anabeba nice gun. Ana mada wongo na anabakisha ukweli. Yesu ndiyo heri, kumaji matulivu. Usiamini binadamu, wise kwa kalamu. Unajiita beste, utanimwagia damu. Unajiona mjanja, utafunzwa adabu. Kuna time nilikuwa nadhani atina rule maisha yangu. Nikajiona mjanja, nikachana Biblia. Ibilisi pata chance. Move in the dark, kuna vitu fani yani. Vitu fani yani. VRC wise, najaribu kuelezea. Hell is there. We mjanja basi, dunia potelea. Kuna flesh, kuna spirit. Una serve nini, una drink nini. Una chana nini, uliekana mimba lini. Wanavuta mangwai, wajione wako high. Wanameza madawa, wasipate mimba why. Wanapeye na lie, somebody else ni ask again. Nimbaya kuangalie, atibora usiguze. Matotaye mwili wako man.